asante baba na bless kila step. Na kimbiza kwenye sijadi tape. Na kalisha, kalisha, kauta kiutata.
Angola mtani,
watoto wa mtani.
Kila chocho kusaka chere,
watoto wa mtani.
Kami gisi gisi gisi, nije wega uvigi. Muka ucheze,
gogo,
baka fadi,
gogo,
kibati,
gogo.
Mcheze wawi,
gogo.
Tafta mwanga mikoro hoi. Engu manyanga mtoto hoi.
Njipangesi kuna nani. Mtapotea nje nani. Kiti kapandi shambaro wani. Anataka kuku kidani. Inuka ucheze
gogo.
Baka fadi
gogo.
Kibati
gogo.
Mcheze wawi
gogo.
Tuzona gantene. Tuzona minyona gantene. Tuzona gantene gantene. Tuzona minyona gantene.
I'll be. Love it, love it, love it, love it.